sasa mimi basi bachela mimi na waga majukumu nayapata muziki anatoa maana lazima mke wangu anijali kwa moyo wangu please usiutoboe napokuwa niko busy tafadhali usinichukie natafuta pesa
nafsi yangu imetua kwako kwa.